bastarci buoni.
When I'm a craft, you're so beauty. Beauty.
My baby, mimi nawe.
Kupanye
maskara. Aumudo lo bakia.
Kupanye maskara.
Oh baby, mimi nawe.
Kupanye
maskara. Aumudo lo bakia. So baby, napiga sin, naumbo
sin kiasa.
Mala baby, 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 oh mi
kija.
Mweza kwa pandipo leo.
Sina tada.
Kampo na kuja njojo.
Kupanye maskara.
Kukula kitu minataka kukwambia. Kukima tu maswala unalala kunikifua. Inanikata yo, tanikata baby. Inanikata yo, tanikata baby. Baby, baby, kufanye maswala.
Leo, 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 leo.
Kufanye maswala.
Leo, 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 tena.
Kufanye maswala.
Leo, 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 leo.
Chakwanza na shkulumu. Leo tumekutana tena. Tumeongea mengi na mengi umesimuri. Kumbukumbuza ndugu walotanguli. Tumekumbuka shida na raha tulizopiti. Umuda ulobakia baby. Kufanye maswala. My darling, darling. Kufanye maswala. Time ulobakia baby. Kufanye maswala. Baby, baby. Kufanye maswala. Kwa muda ulobakia mpenzi. Kufanye maswala. Amepiga simu we mchumba na kujaje. Amepiga mfuko ni sinatakite. Amepiga simu we mchumba na kujaje. Amepiga mfuko ni sina za kitu. Baraka sairie bubu bas. Aishiki bus. Sairie bubu bas. Aishiki bus. Sairie bubu baba. Sige bubu bas. Sairie bubu baba. Aishiki bus.
Kaonyesha chura dharani ame uponzo yo. Kaonyesha mambo dharani ame uponzo yo. Kaonyesha chura dharani ame uponzo yo. Kaonyesha mambo dharani ame uponzo yo. Kaya kanyaga. Kaya kanyaga. Kaya kanyaga, kaya kanyaga, kaya kanyaga, kaya kanyaga, kaya kanyaga, kaya kanyaga.
Yung mtoto nani atakula, atakula, we nani atakula, atakula. Yung mtoto nani atakula, 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 atakula. Kumbe, choko za mumba, choko za binan, wami. Choko za mumba, choko za binan, wami. Choko za mumba, choko za binan, tapiga.
Yeah.